weerarkan iyo waxay dawladdu aaminsantahay inay ka dambeysay kuwa ka tirsan xarakada la shaqo deegaankaasi ku dhuumaalaysato waxayna ku qaadeen gaari bas oo ku socdaalaya deegaanka qorof xaraar inta la xaqiijiyey waxaa baskaasi ku dhaawacmay laba qof oo keliya kadib markii darawalkii uu joojin waayey gaariga labada taayar oo ugu horreysa mid ka mid ahna ay banjariyeen kooxda weerarka kusoo qaaday risaas ay kusoo fureen kadibna waxa uu darawalkii isku dayey in la cararo ilaa 2 kilomitir masaafo gaarayso dadka gaarigaasi saarnaa gudoomiyaha countiga Wajeer Jacob Narengo oo la hadlay laanta afka soomaaliga v o eda ayaa waxa uu xaqiijiyey dhacdadaasi
first with their bunker and then almost 2 kilometers away from where they were
marka hore ayay gaariga banjariyeen 2 kilomitir ayuuna la cararay darawalka kadibna gaarigii waa uu istaagay waxa uuna isku dayey darawalkii in uu kasoo degaan baska kadibna waxaa baskii u suurtagashay in halkaasi kasii wato socdaalkiisa intaas ay ahayd wixii dhacday laba qof baana dhaawacantay wiil iyo gabar ayayna ahaayeen dhaawac aad u fudud buu ahaa dhaawac aad u weyn ma ahayn marka halkaasi waxaynu kasoo qaadnay labadii dhaawac ahayd waxaanan geenay isbitaalka guud ee degmada Wajeer mustaad Jacob ayaa waxa uu sheegay in ay dadaalo kala duwan haatan deegaankaasi ay ka wadaan balse ay tahay in kooxda Al-Shabaab aysan marnaba wajahaynin ciga ciidamada dalkani Kenya ay leeyihiin koox ku dhuumaalaysata dhulka Hawdka dhacdooyin gaadmaana ka geysata taasna ay tahay in dhacdooyinkani dib ay usoo noqnoqdaan deegaankaasi
You are just doing the normal things you've been doing all along.
anagu weli waxaynu ku jirnaa howlahanaga caadiga ahaa ee socdaalka ahaa ee aynu u daba soconayna kooxdani saa la socoto dadkan ma aha kuwa ciidamada iyada ee wajaho marka maadaama aysan ahayn dad wajahaya marka weligeedba maysan noqon in dadkun ay ciidamada isqaabilaan waa ay isku dayaan dhigaan qaraxyo wadooyinka maanta waxay ku fikirayeen baskan uu yahay dad kenyaanka kale ah Jacob ayaa ugu dambeyntii waxa uu ii sheegay in shacabka gobolka ay ka codsanayaan wada shaqeyn laamaha amniga ay la sameeyaan naytay qaadka keliya ee lagu hortagi karo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ee deegaankaasi sida dadka rayidka iyo hogaamiyaasha gobolkuba haatana isla qaateen
public
deegaanka gaar ahaan Wajir sub county iyo Tarbashba in ay dowladda la shaqeeyaan xog fara badan siiyaan dowladda si looga hortago weerarada kooxdan Al-Shabaab marka deegaanadaasi lagu arko marka waxaan jeclahay in dadku ay noqdaan kuwa la shaqeeyo laamaha
amniga so that the security agencies can deal with them
iyo deegaankaasi Wajeer iyo Mandera iyo Garissada kooxdan ayaa dhulka Hawdka ku dhuumaalaysato dhacdooyin sixigana waa ay ka geysataa noocyada basaska noocaas oo kale ahne had iyo jeer waxay uga baratay inay uga qaniweysato dilka la dilayo dadka masiixiyiinta inta badan deegaanadaasi ku safrayo kenya haatan diyaar garowga ugu cuslaya ugu jirtaa qaab walba kooxda Al-Shabaab ay la dagaalami leen balse kooxdu waxay ku dhuumaalaysanaysaa qaybo badan gaanqaadyo kala duwanna waxay u geysataa dadka rayidka iyo weliba saraakiisha dowladda dalkani kenya maxamed faarax shire v o a garissa